Murimba musanzi zo kusinza Munange osani de Mukama Aleluya oli wakitibwa Kabaka wabaka bakasebo Teri akufana n'omulungi Mukama Otudde kuna mulondo yo Kabaka wabaka bakasebo Watambala omubiri n'ofuga Mukama Watambula okola bulungi Mukama Neero okola bulungi Mukama wabaka masebo Teri akufana n'omulungi Mukama Yegwe atula kubakerubi Kabaka wabaka bakasebo Teri akufana n'omulokozi Mukama Bwe wafumitwa emisumali Mukama wabaka munange Wali kulokola abantu bo Mukama Haleluya osanide Mukama wabaka masebo Kambibye kantende Erinnya lye tukuvu munange Kansinze kangulumize Mukama Teya kufanana omwesigwa Mukama Erinnya lyo Erishadayi Erinnya lyo Jehova Rafa Mukama Mukama Kambibye kancheze Kambibye kantende Tabo kubono yesu Gambado Kubono yesu Gambado Taba kubono yesu Gambado Taba kubono yesu Gambado Galaba Haleluya Munange Teri akufana na mulungi Mukama Osanide kabaka wabakabaka Mukama Kansinze kantende Mukama Wanonderi mukasasiro sibu Labayo wongu tetendo